bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumvira kuri radio zanyu telefone zigendanwa cyangwa se mudasobwa mwese mbahaye ikaze. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Kubakurikiye ibiganiro bigitangira mwagiye mwumva abantu batandukanye batubwira ibyo babayemo, ibyo babonye, ibyo abo bantu bumvise bagiye batubwira ahantu hatandukanye. Abenshi muri mwe mwari mwumvise bwa mbere mu buzima bwanyu. Uretse umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, twumvise cyane, twavuze cyane ku mujyi wa Ruhengeri. Ni umujyi wari mu gereza idasanzwe ndetse n'urukiko rwaburanishije abahoze ari abanyapolitiki baje kuzimira bishwe mu buryo bukiri amayobera. Mu biganiro byashize twaterera ijisho ahitwa Nyamagumba, ni hafi y'iyo gereza ya Ruhengeri. Abagiye icyo gihe mu biganiro byacu bumvise ayo batubwiye. Uyu munsi turajya ahandi hantu hazwi mu mateka y'u Rwanda. Havuzwe kuba harajugunywe bamwe mu banyapolitiki bishwe aho nahitwa mu Rwabayanga, ni mu karere ka Bugesera hafi y'umupaka n'u Burundi. Uyu munsi kandi turabafungurira ku bijyanye n'urukiko rwaburanishije Major Theoneste Lizinde na bagenzi be. Ibyo bashinjwaga mwagiye mubikurikira mu biganiro byashize, ariko ni bike. Uyu munsi murumva n'ibindi ndetse n'urwo rukiko. Nongeremo ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Veniste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku rubanza rwaburanishijwe abakekwaga kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'abanyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 yavanyeho ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere y'u Rwanda ya Perezida Nyirigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Abakekwaga mu ikubitiro bari 12 ku isonga hari Major Lizinde wari umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza. Urubanza rwatangiye ku itariki 29 Kamena umwaka w'1985 rubera mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, ubu ni muri Musanze. Ndifuza ko byumvikana neza. Major Theoneste Lizinde yaburanishijwe inshuro ebyiri. Iya mbere yaregwaga kuba yarashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Urwo rubanza rwatangiye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka w'1981, rurangira ku ya 24 Ugushyingo umwaka w'1982, nyuma y'amezi 3 n'iminsi 7. We na bagenzi be baburanishijwe n'urukiko rurengera ubusugire bw'igihugu ku dossier Hotel de l'Etat rwashyizweho mu mwaka w'1975, nyuma ya kudeta rukaba ari narwo rwaburanishije Perezida Nyirigori Kayibanda. Perezida w'urukiko yari Simoni Ntahumvukiye. Abacamanza bari Major Stanislas Mayuya na Commandant Innocent Rwanyagasore. Ababuranaga uko ari 22 basabiwe igihano cyo kwicwa, ariko Theoneste Lizinde na Alphonse Marie Kagenza nibo bagihawe, abandi bahanishwa gufungwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uru rubanza rukimara kurangira nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International wahagurutse usaba Leta y'u Rwanda ko abakatiwe urwo gupfa bakwemererwa kujurira. Mu bushakashatsi ijwi rya Amerika yakoze yifashishije ibyegeranyo binyuranye by'uwo muryango yasanze mu mwaka w'1981, Amnesty International yarabonye amakuru ko hari basirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1974 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu muri 1974 baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari ministre w'ingabo mbere ya coup d'état. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutunzi ingoma muri gereza ya Ruhengeri uko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Nibutse ko nyuma ya coup d'état muri 1973 hafashwe abasivile n'abasirikare mu cyegeranyo cyayo cy'umwaka w'1986. Amnesty International ivuga ko nubwo abamenyekanye ko bishwe ari 56 umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1985. Kuva ibi biganiro byatangira nababwiye ku ipfundo ry'ikibazo cy'abaguye muri gereza ya Ruhengeri bari abayobozi batandukanye bo muri Repubulika ya mbere ikiri mu rubanza rw'abarizwe kuba barabishe. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndifuza kureba uko urwo rukiko rwashyizweho nibanda cyane ku bari barugize.
Umwe yari umudatirografe yitwa Gazoro Mazisimas, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze igihe kujya kuri rofese.
Murumva umushinjacyaha mukuru muri urwo rubanza umwe mu bahamijwe icyaha Stanislas Biseruka nawe ni umutumire wacu.
Yari umuntu washaka gukora ibintu bye tujwe ara perfection ngo chef amuboneza buri gihe.
Turanyarukira kandi rumubu rw'abayanga aho bamwe bifuza ko hazashyirwa urwibutso rw'inzira karengane zahajugunywe.
Kwe kwadutuye ariko abandi bari barahandi ntibamenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umuntu inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nkuko nabibabwiraga mu kanya Major Tony Sirizinde na bagenzi be bamaze guhamwa n'icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International yasabiye Tony Sirizinde na Alphonse Marie Kagenza ko bahabwa ububasha bwo kujurira ntibicwe. Ariko ibyo ntibyaba, turi mu mwaka w'1981 numwe mu mpera z'umwaka. Nyuma y'imyaka ine Tewone Sirizinde agaruka mu rukiko mu rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri aregwa kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Harigwa abantu 12 abacamanza bari bantu ki mbere y'urubanza, baturutse he, bashyizweho bate, bafite ubuhe bushobozi n'ubunararibonye. Ngibyo ibibazo nshaka gusubiza nifashishije umuntu wabikurikiraniraga hafi uvuga ibyo yabonye azi. Ni Madame Aurea Mukangabo mu mwaka w'1984 yarashinzwe abakozi inkiko na pariki muri Minisiteri y'Ubutabera, ubakora akazi ko kunga abantu mu Bubiligi akaba n'umwunganizi mu mategeko mu Rwanda. Ikazi ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Jean-Ministre Nshimiyimana kuntumira muri iki kiganiro.
Nk'uko nabivugaga mu kanya, rurya rukiko rwaburanishije Rizinde na bagenzi be rushyirwaho umwari muhari, abantu bari bagize urwo rukiko baturutse he?
Nagiraga ngo tutore nazo kuko kwebwe kwakiraga nk'abakozi b'inkiko na parike, haba abacamanza haba n'abakozi bandi, ariko ntabwo nashoboraga kumenya ko bashyiriweho kugira ngo bazaburanishe urukiko muri urwo rukiko rwari Rizinde na bagenzi. Gusa nyuma nyine niko byagenze, nibo baruburanishije.
Mubashyiraho se mwabashyizeho baturutse mu zihe minisiteri? Barimo bavuye se muri Minisiteri y'Ubutabera? Bose barabacamanza bari bantu ki?
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri rotrese hanyuma undi
buretse gato mushyira umudatirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezo imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza
ni nde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ntaya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yajemo
ariko ikidasobanutse ni nko gufata umuntu ukanyamigezi ukamuzamura mu ntera ukamuha gutwara gari ya moshi
ndumvise ari byo yego ariko sinabisubiza ntabwo nazisubiza kuko nk'inama nkuru y'ubucamanza abari bayigize bari benshi ntabwo bigeze bavuga amatesungu ya jake ntabwo babyibajije
reka dukomeze utubwire abari bagize urwo rukiko mukanya wavuze perezida wari urugize ntiwamuhaye izina nahoze nshakisha yaba ari uwitwa Bareberaho Aloyizi
ndumva ari we niwe wagizwe perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri ndumva undi wa gatatu ashobora kuba ari yitwa Bisagahe hashize imyaka myinshi reka umuntu aranibagirwa
birumvikana
Karoli kandi urwo rubanza sinzi ufite ngo menye koko niba ari we ariko niba ari we yewe yari perezida w'urukiko rwa kanto hanyuma aba ari we bajyana mu by'iremezo hanyuma ubwo undi wagiyeyo nyuma y'uko abacamanza babanza kubasinyira ni umugrefiye
Grefi yaba ari ngombwa mu manza zose uwo grefi yari nde
ntabwo hakoze grefiye abagrefi bari basanzwe mu Ruhengeri ahubwo hari umuntu wakoraga mu service de renseignement wari maneko niwe wavuye muri stati yarasanganywe y'umukozi wa administration centrale mu mbabare ko mvuga mu gifaransa ariko nta yindi terme ndi kubona noneho aza ubundi abakozi ba administration centrale bagengwa na minisiteri y'abakozi ba leta ariko ku guhera muri 1982 minisitiri w'ubutabera yari afite uburenganzira bwo gushyiraho abakozi b'inkiko na parike batari abacamanza kugera ku rwego rugera kuri diregiteri ku buryo rero niko byageze uwo nguwo ava mu bakozi ba leta aza mu bakozi b'inkiko wa parike noneho rero minisitiri w'ubutabera amugira grefiye en chef de cour d'appel amuha amujyana mu rukiko arakorera ku igrade iri hasi amujyana muri mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri
ahangaha ariko naho ndagira ngo humvikane yenda urampunda sinoga ndongera nkubaze umugrefi ukora mu uri maneko avuye mu mwanya we ajya mu mwanya wo hasi aza mu bucamanza agirwa grefiye ku rubanza rukomeye nka ruriya ibyo bintu byo birasanzwe
oya nyine ntabwo ari ikintu gisanzwe niyo mpamvu ntibyibuka kubera ko ntabwo bisanzwe grefiye abari grefie wasize cyangwa wakoze hazina n'akabitse akari ariko icyo gihe byari bidasanzwe ntabwo byari bihe bisanzwe kubera ko minisitiri Mugema nakimara kuba minisitiri w'ubutabera we mu nshingano yari afite hari ugutuma ruriya rubanza rubaho ibyo yakoze abikora akurikije yenda amabwiriza yari yahawe ariko njyewe ntacyo nabivugaho niba byari byiza cyangwa niba byari bibi ubwo nibyo ubwo buryo we yari yabonye
mu bantu bose umbwiye haraburamo umwe ntabona kugira ngo urukiko rube rwuzuye ndaburamo umushinjacyaha mukuru
icyo gihe nabwo nyine umushinjacyaha procureur wari uhasanzwe ntabwo ari we wafashe urubanza ahubwo hagiye n'undi mushinjacyaha witwa Bushirishi ndabyibuka ko yahawe imitasiyo akava aho yari ari ndakeka ari ikibungo hanyuma akaburana n'uwari uhari akajya mu Ruhengeri
ya Mukangabo ndagushimye cyane kubwo aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika ugasobanurira abatwumva uko abari bagize ruriya rubanza rwaburanishije rizinde na bagenzi be aho baturutse icyo bari bashoboye gukora n'ubutumwa bahawe kurangiza urakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire umunsi
mwiza namwe mwumvise abari bagize urukiko rwaburanishije Major Théoneste Lizinde na bagenzi be 12 bareberaho Aloyse wari president Ladislas Nyirarwinshi greffier umwanditsi na bitabwahe Charles Juji umucamanza mbibutse amazina yababuranaga Sembagare Théodomire Stanislas Biseruka Butsitsi Alphonse Bilizande Andrea Karahani Pierre Desiré Sebahunde Jean Maurice ntibande ba Joachim Degué Alphonse Nkudabagenzi Paul Sechugu Mpano Mushingo Désiré na Rimenyufite Philippe umushinjacyaha mukuru yari Mathias Bushishi kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere twaramushatse turamubona atuye mu gihugu cy'Ububiligi nabo tumuhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nagutumiye kubera yuko wari umushinjacyaha mukuru igihe urubanza rwarizinde rwaberaga mu Ruhengeri nagira ngo mbere yuko dutangira washyizwe muri urwo rukiko ryari byagenze gute
mbere yuko dusivuga itangira kuburanishwa mbere yaho ubundi nari muri pariki y'ikibungo hanyuma mbona mitasiyo injyana mu Ruhengeri hageze rero bambwira yuko mu madosiye mu biye nayo harimo n'idosiye ikomeye nyine ireba abantu ngo bishe abanyapolitiki ubwo rero bambwira guhagarika ibindi nkabanza nkasoma iyo dosiye kuko atari jye wayiteguye yari yateguwe na procureur general Kayibanda niyo nawe wayoboraga parike general yo mu Ruhengeri yarayimpaye ndayisoma ariko n'igihe cyari gitoya ntabwo nashoboraga gufata ibirimo byose ku buryo nyuma y'imyaka myinshi ishize ku buryo nakubwira ngo hari ibyo nibuka
byari ibintu bisanzwe yuko umushinjacyaha yimurwa agahabwa dosiye ikomeye nk'iriya mu gihe gitoya igihe baguhaye wasanze gihagije
ubundi uyu mushinjacyaha yimuwe abagiye ahasanga amadosiye nubwo aba batarayakoze atari we bateguye ariko idosiye yateganyijwe kuburanishwa afata umwanya wo kuyisoma noneho akazajya mu rukiko yaracishijemo ijisho kuko ubundi idosiye imaze kwigwa aho yashyizemo imyanzuro ku buryo nyine iyo myanzuro ariyo ujya kuvuga mu rukiko niyo umushinjacyaha avuga mu rukiko ni ukuvuga yuko niyo ngiyo yari yateguwe imyanzuro ihari ariko bifitwe na procureur general Kayibanda gusa kubera ko nyine habaga harimo imyanzuro nzavuga ku munsi wa ngombwa nyine iburanisha rirangiye bayitwara ku buryo nyine nta nta kintu nibuka
bahise bayitwara bande bayijyanye he yabigumanye iwe mu biro bye yabyohereje Kigali byagiye he
ntabwo nabimenya kuko umva procureur general ntabwo yashobora kumbwira ngo ndayijyane ahangaha ngiye narangize ndayimusubiza kuko niwe wari warayinisiye aba yayijyanye niba iri muri classe mba general iyo muri parike general nyine simbizi iyo se arahandi rejyanye ntabwo ushobora kubimenya
hari ikintu wagombye kuba wibuka uko Lizinde yaburanye tubwire Lizinde aburana yemeye iki yahakanye iki
Lizinde ibintu bamubazaga yavugaga ko nta byari busubize batazanye perezida Habyarimana wahagararana kandi perezida Habyarimana ntabwo yari muri dosiye ntabwo yari telefoni yavuga n'abandi ubwo rero nta kuntu bajyaga kumuhamagara atararizwe bakamubwira rero perezida w'urukiko bakamubwira ati ntabwo duhamagara Habyarimana ntabwo aregwa muri iyi dosiye nawe akababwira ati nimutamuhamagara nanjye ntacyo nirwa mvuga ati kuko byose niwe bireba basi
icyo gihe mwabigenzaga mute mwarakomezaga mwarahagarikaga mugahamagara Kigali muti tubigenze gute byagendaga gute
ega n'urukiko ruba rubishinzwe ntabwo minisiteri y'ipubulike umushinjacyaha ibyo ntabijyamo kuko ababurana baburanira urukiko umushinjacyaha aba ategereje kuzahabwa ijambo akagira icyo avuga kikagira icyo asobanura ntabwo rero kuvuga ngo ngo urubanza rurahagarara cyangwa rurakomeza byategekwaga na perezida w'urukiko bajya kongera ukamubwira bati niwaba udashaka gusobanurira iyo ngingo ubwo turakomeza tujye ku zindi niba nyuma perezida yarahamagaraga wenda akagira ibyo asobanuza bye ntabwo ushobora kubimenya
uvuze ibyo kuba utarakoza nketi kuri iyo dosiye ariko iyo ndebye abantu batoranyirijwe kuza kujya mu rukiko biragaragara ko benshi muri mwe mwari mwaturutse hirya no hino kandi mutaziranye ni ibintu byari bisanzwe ko hashyirwaho inkiko zigizwe n'abantu bataziranye mu gihe nka kiriya
hari n'izindi imitasiyo si njyewe wayibonye njyenyine ngezeyo hari amadosiye yari ahasanzwe natangiye kuyaburanisha hazamo iyo ngiyo nayo bambwira guhagarika yandi nkabanza nkasoma iyo ngiyo kugira ngo kuko ngo yihutirwaga nubwo ubwo bayandi ndahagarika nsoma iyo ngiyo ariko wumva igihe nari mfite ni gito ntabwo nashoboraga no kurotona amazina yari arimo ngo ubungubu niwe yambwira ngo nibukiye umuntu uko byari bimeze ntabwo rwose ushobora kubyibuka ubwo iyo umuntu ashubije amaso inyuma wenda nk'ubwo ngubu bivuga ukumva ko abandi abo bacamanza bari bageze urukiko nabo bari bahaje vuba wenda ubwo birumvikana yuko izo mitasiyo wenda bazikoze bashaka gushaka abacamanza bashake barusamo ariko ntabwo umuntu yashoboraga kubimenya kuko ntabwo bagusobanurira iyo baguhaye imitasiyo ntibagusobanurira ngo dore mbamba bayiguhaye
iyo ushubije amaso inyuma ukareba uko ruriya rubanza rwaburanishijwe ukareba ibyemezo byarufatiwemo wari uhari nk'umushinjacyaha mukuru usanga warakoze akazi kawe uko wagombaga kugakora usanga ibyavuyemo biguhesha ishema bibereye igihe n'igihugu cyaburanishaga abo bantu
kuko procureur general niwe wari ushinzwe iyo dosiye donc conclusion yateguye niyize nta n'icyo nashoboraga guhindura ndi umushinjacyaha mutoya kuri we ntaho nahera mvuga ngo dosiye yakozwe nabi cyangwa se yakozwe neza njye nakoze umurimo wanjye gusa nta kindi
Bwana Bushishi Matias ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
yego nanjye ndabashimiye murakoze
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda Imvaho numero 591 yo ku itariki ya 8 kugeza kwa 14 Nyakanga 85 yandukuye uko urubanza rwagenje abiriguye aribo rizinde biseruka cyarahani na Sembagare bavuze ko amategeko yo kwica abanyapolitiki bayahawe na Etat Major biri ku rupapuro rwa gatandatu. Imvaho ikavuga ko imyiregurire yabo ishingiye ku mafaranga ya prime agahimbaza musiki ngo tamajoro yaba yarahaye abantu bishi mfungwa. Iki kibazo twakibaje Colonel Laurence Rubuga mu biganiro byatambutse, ibisobanuro yatanze mwarabyumvise. Muri make yabwiye ijwi rya Amerika ko amafaranga yatanzwe yarayo kugurira ibiryo bishyushya abasirikare bajyanaga imfungwa aho zagombaga guhatirwa ibibazo interrogatoire. Mu kiganiro ushije icyo kibazo nakibaje Colonel Stanislas Biseruka, igisubizo cye mwaracyumvise. Nabijeje ko ikiganiro nawe gikomeza uyu munsi. Dore ikibazo cya mbere namubajije. Iyo wumvise ibyo Serubuga avuga, yavuze kenshi hano ku bwe ry'Amerika, akavuga ati biriya bintu ni Habyarimana wari ubizi, ni Rizindi wari ubizi, ni Kavaruganda wari ubizi, abo bantu bose bari kubashobora kumenya we ntabimenye.
Kugisenyi abandi basirikare bavana kugisenyi babazana mu Ruhengeri, chef d'état major atabize kandi basirikare bavuye muri circonscription imwe bajya mu yindi.
Tona ya kano kamwe ugoma kumenya bari abantu bafite network tebwoba nakubwiye ko hari abatiki bajya bari wanyirinda hari ya mutita goshi nabi mu gitondo nka 3 tusayire mu telegram kabiraje ngo even iri na da plan dere ko aba yinsida ayindi ko atara pore kiri ngo bishote pa ndemo contact bishobora tsagite naona nari mari avuga ni sefu kimura production yuri reference za basubira kandi kuko niko byagenda ndongo nakantu kabageraga ko nagato badashobora ba
uri ya docteur Hakizimana Cypriane wajyaga muri gereza akajya kwemeza ko abantu bapfuye, waramwumvise bigize umenya makuru ye uwo muntu uramuzi?
Icyo makuru ngiyumva ndimwe muri kubimbwira urukumva icyakora icyo ndi gusa tuto dede yari uri akigene ndo mwumvira ko ngiyumvira ni temanya yabana batahagaze kuko iri ni federation mwa ifema jenempa ndo nahagaze ho ni buhere docteur kigene azi arebe ni president politique araba araza ndamuherekeza arareba empire arabaza uko ameze ni kitusa agenda kwa dipoti arangiye arataha ku mugoroba. Ibyo nikubwira ko nabihagaze uko nabyibonejewe.
Mujya muri prison niba wibuka neza abo bantu yabonye akingeneye nkabo wibukamo wavuga uti yabonye Nzanana, yabonye Munyaneza, yabonye Bizimana, yabonye Kalisa, abo wibuka niyo baba babiri cyangwa batatu
bari by'ubukiko noneho nyuma apre gato nibohereje ntuza docteur kugende kuza kubareba bose kuko icyo gihe hari umwe ngibuka ko agombaga kubareka nanjye niba bavuze ko afite ikibazo cya hipertension ko mbari febre n'iki njyewe ubona cyane tuko aricyo gituma apoteke namwohereje
wowe waruyoboraga Ruhengeri mu gihe Rizinde yategekaga ibiro bikuru bya Rasenyoma ari Major Rizinde, nkuko tumuzi rizinde mwarafunganywe mwarabanye rizinde mwagize imana inkotanyi zibavana muri gereza muri kumwe mujyana mu nkotanyi muratahana mu gihugu rizinde uramuzi rizinde ibintu bamuvugaho nibyo baramubeshyera niki yakubyiye
ikintu nge ngo itete ntibukoje kwa nayo uragumva ndiyonko nge ngo ngire rizinde yari umuntu washaka gukora ibintu bye tujwe ara perfection ngo shefa amuboneza buri gihe ukumva ana kwaje tayi nakubwira tundi tundi nakubwira atendeze se kuvuga ariko nyicyonzi nuko buri gihe we susiye yari kugira ngo shefa tajya kandi kamwe amubona ukumva surprise tetanvier nuko mise mu Rwanda donc iri ariko konyene akora nanga kugira ngo nyine mbese atagira kantu kagatutsinda we mutware we amore babo ndongo sutu yashaka kugira ngo buri gihe agire ikintu mbese tujuri ibi na presentation bava bakiho fala zir ni se bichashe za ndongo mbese ku mbese mbese ahora mbese ari entre temps entre très bon contact avec son chef ngini cyo nzicyo yakoraga buri gihe nayi bi ni kuvuga ari ndese ya dijenje etete kita ko mutandota ahubwo donc lui son souci ari yes yo kuba entre bon temps avec son chef
yamubwiraga ibyo agomba gukora akabikora
ndakubwira ko son souci était le meilleur exécutant possible dans son chef rukumba kandi ko niko byagenze yatagenze bijyana ngo yari kuzamara ya myaka mira service yayimaze
uwitwa Alphonse Butitsi yari umusuzo officier rizinde amwandika avuga yuko ari mu bantu babe executa bagenda bica abantu
ndabwo cyo gihe hari abari abantu babaga muri police bafite amapete hejuru utiko ndio mutagiye cyakugeta hawe shambardo amahitaye bwo kuryo n'aba police bose bashyize mbaraga bose babatirika
ndakize izinde mu nyandiko mpamya ko ariye kuko nayihawe n'uyayishigiye avuga ko wowe bisiruka havuga intore rwangirahe na nzabarirwa mwese mwara basirikare mufite piti rya komanda mwahawe amabwiriza yo kwica imfungwa zari ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibi ngibi rizinde n'ubyandika
wenda peut-être yabyanditse pour étayer cyangwa se pour peut-être habiller des déclarations ariko ndumva ikintu kivu kimara prode ahubwo ndikumvira kumbwira amakuru menshi ahubwo c'est vrai kumbwira amakuru menshi bwo urete ko nenge peut-être à partir du mbwiye je peux peut-être essayer de kwandikira
donc aba bose ntago bazi
bose ntabinyarwanda abantu ngo bandi ngo baruwe ibintu bandi bose nabikwe n'ikivirema maze niko ne pas
eh rwangirahe ni wawe ndi wagusimbuye amfete wa mu gihe utari uhari komanda rwangirahe ni wawe ndavuye muri eta major aje kugusimbura baragiye muri Aziya hanyuma havuga ijore we yabaga ku Gisenyi urumba
rwangirahe niwe afite wari yakoraga muri meta major njyewe kandi mba ndi ko accompagner le ministre des affaires étrangères njye nari nzi yuko nikagiye kukigeramo na joe njye kubona banaboreza major
kandi ugarutse uvuye muri Aziya usanga abanyapolitiki barapfuye abandi bose bari bagihari Koloneli Biseruka uyu munsi nk'ubu ngubu uwaguhagarika imbere yabari yabana b'imfubye babari abanyapolitiki ndetse n'abari yaba bagore babo bakakubwira bati gira ijambo babwira nk'umuntu wari uri mu Ruhengeri mu gihe bari bahafungiye wababwirira ihe jambo
kintu kubwira kandi nawe kitagufasha mu buzima bwawe ikintu kimwe. Ikintu Yesu yasize aturaze mu rukundo. Itumva rero uburiho ntangi pararaje ubu no ntangi kumva uburemere bw'iryo jambo. Afite ibyo byose ubona turimo twivurugutamwo ndibi nibi kibaho makuru y'urukundo ntakindi. Urumva navuga nti mujyageze kugira urukundo kandi muzaroroge nabo muzabyara bose kuko sanza mu nta kintu isina umwanda nicyo nkubwiye ntakindi. Nicyo nababwira kandi ntacyarekana nkagisinya.
Colonel Biseruka ndagushimiye cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu rubanza rwabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, urukiko rwemeje ko abisha abanyapolitiki bakoze uko bashoboye bagahisha abategetsi uko babishe. Ndongera nifashishe ikinyamakuru Imvaho nimero 591 urupapuro rwa gatandatu aho ivuga iti umugaba w'ingabo wungirije ndamuhizina ni Colonel Laurent Serubuga kuko icyo gihe Imvaho ntiyarivuze ntiyigeze amenya uko abo bantu bishwe. Iti Lieutenant Habyarimana nta mfungwa yigeze avana ku Gisenyi ngo ajye kuziroha mu Rwabayanga. Hano ku ijwi rya Amerika mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga yabonanye na Lieutenant Habyarimana mbere y'uko yikira abantu mu Rwabayanga nk'uko byasobanuwe, ariko nanone radio ijwi rya Amerika ntiyabahamirije za ukuri kwabyo. Mwaramwumvise se Rubuga avuga uko yatangajwe nuko Lieutenant Habyarimana yoherejwe kwiga mu Bubiligi amaze kwica abo banyapolitiki. Ibyo nibyabaye kuva icyo gihe Rwabayanga yongeye kwinjira mu mateka mabi yahekuye u Rwanda nyuma y'ibyayivugwagaho mu nsigamigani, indahiro ndetse n'umuco nyarwanda mu buryo budahishema ikiremwa muntu budaheshishema umunyarwanda. Rwabayanga, Kagohe mu Bigogwe, Irimbi rya Gishenyi na Nyamagumba havuzwe ko ariho hashyinguwe abahoze ari abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Mu biganiro byacu byashize ijwi rya Amerika yasuye Nyamagumba tubabwira uko iteye n'ishusho abahagiye bakuyeyo. Nyuma ya Nyamagumba, radio ijwi rya Amerika yifuje ko mwafatanya urugendo rwo guterera ijisho mu Rwabayanga. Nanone mu ndorerwamo yarwo nta mashusho tubereka ntituri television, twoherejeyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda. Eric,
ndagushimiye cyane wowe Venuste Nshimiyimana kuri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga. Ntabatindiye rero nk'uko arumaze kwibwira kurikira ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika koko nagiye ku rwobo rwa Bayanga ruvugwaho amateka maremare nkigera ahitwiramira mu karere ka Bugesera. Nahise nuriye ipikipiki njyana ku rwobo rwa Bayanga rwakunze kugarukwa cyane ku mateka, twerekeje hafi ku mupaka wa Gasenyi Nembo uhuza u Rwanda na Burundi.
Nuko twinjiye ku rwa Bayanga hari bifatanga myinshi
bivugo akabara akarari kimwe kimodoka inako kinka zicamo zigiye kwinyera amazi hari
nta modoka zijyayo
modoka zikora
ku rwobo rwa Bayanga naha ngaha
ariko buriya rwaratsinze kubera intuzi ubundi ni hari hari cyane ntabwo abana bakaga koga.
Abana, ko muri koga mu mazi mabisi?
Nagari mabi.
Bivuze ngo rero ni inka ziza kuhanyera ndabibona.
Ziza kuhanyera. Ubu hano? Ugiye mu gutya harimo intuzi indaki indani isa nkigera hano gutya.
Aha hameze nk'indaki.
Hameze nk'indaki. Noneho hariya buriya uriya mwana ahagaze ku mukingo ariko imbere yaho buriya harimo intuzi ikintu kimeze nk'i Fuskariye
cyangwa n'amashanyarazi.
Hasi muri kugera yose? Hagaratire. Aha wacubira. Aha ni hari hari. Agezemo hasi. Hasi hameze gute?
urikumva hasi hameze gute
njanze
n'ibyatsi
nyuma yo gusobanurirwa amateka make kuri urugo rw'abayanga byabaye ngombwa komenya niba aba bana barwijambaguzamo hari icyo baruzi
umwana aha ngaha ngo bahita ngo wowe ufite imyaka ingahe cumi n'ine wamenya gute ko ari rw'abayanga
numvaga ababyeyi bo mu rwanda rwa hambere harimo babitubwira
none se hari amateka mwigeze muhamenya hano ayahe
nuko bafataga abakobwa bakabaroha mu rwobo rw'abayanga batwaye inda z'ibinyenda
wabibwiwe nande
n'ababyeyi bacu
uretse ibyo nta kindi wigeze uhamenya
nta bindi nigeze mpamenya no muri jenoside bagendaga bafata abantu ngo bakabarohamo yavamo bakamutema
ninde wabikubwiye byo
n'ababyeyi bacu
none si iyo muza kogeramo ntabwo wamuba mufite
iyo uri wenyine ugira ubwoba ariko uri kumwe n'abandi ntabwo
bawumva nk'ubwoba wagira bwashingira kuki ubaye uri wenyine
ntinya nk'abazimu nk'abadayimoni wenda nk'abantu bagiye baruhamo baterekeranye
mwese muri iga se
mwese turi
muzajya kwiga ryari se
tukagenda kuri makumyabiri n'eshatu kubera twiga muri sogonde
mwese mwiga mu mashuri yisumbuye none se ndabona muri n'utubido n'utujerekani amazi ya hano murayavoma bigenda bite
amazi yanywa cyangwa se tukayasimisha amazi kanywa abantu bakaza bakavoma bakajya kuyamesesha ariko ntabwo wayatekesha
ntabwo muyatekesha urugobo rw'abayanga ruzwi mu mateka y'u Rwanda ko mu bihe byo hambere bahaciraga ababaga batatiriye igihango ndetse n'umuco nyarwanda by'umwihariko ku bagore bavuga ko bajyaga abakobwa batwaye inda zitwaga izindaro babacira muri uru rwobo na nyuma mu 1973 kuri kudeta yaranze u Rwanda muri repubulika ya kabiri havuzwe abanyapolitiki batawe muri uru rwobo uru rwobo rero ruherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora uvuye i Kigali ni nko mu birometero 56 ngeranije uko nagiye mbibona ku muhanda wa kaburimbo ndetse hegereye kaburimbo uharebye rero urabona ko ni urwobo rurimo amazi yanduye ndetse n'ibyatsi bigaragara ko haba hashora inka ni urwobo ruri mu rutare niba rumanuka nkundikije uko bagiye bambwira abaturage baravuga ko rwasibamwe kuko ngo rwari urwobo rurerure ndetse n'abana baragenda bogamo mu bihe bitandukanye reka rero dukomeze dukurikirane ku bamenya amateka iyo kudeta yo mu 1973 twumve ko bagira icyo batubwira ku buryo kubona umuntu wuza aya mateka n'ibintu bigoye ariko tuza gukomeza kugerageza nk'uko twagiye tubyizeza abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga
mu buryo bugoranye twageze ku musaza Petero Serukungu w'imyaka 95 n'umukecuru Steria Kankuyo nawe w'imyaka 80 kubera izabukuru bombi bigererwa mu rugo na cyane ko batakibona n'abantu bazi kuganira bya gipfura bagacishamo bagashyenga banyakiriye iwabo mu rugo mu murenge wa Rwerinemba
muzehe uraho uraho neza komera
yeza kuru
mteka ryose
muraho
ego umeze ute se muzehe
yeze nara mwana
cyagenze bite
yagenze nara
ni izabukuru se muzehe
ibyangwa byose twarwaye wa mwana
urarwaye
ariko cyane ni bukuru no guhuma
ubu ntabwo ubona
ahabe ngo urimo ndakuza
ntabwo uri kumenya byo birashoboka nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika
bagira ubusa
Eric bagira ubusa
njye numva
yego
ariko si uko wajya kuvuga
uyu ni umukecuru wawe
nuko twaradapfuye twarahuye twese
muri aho umukecuru
ndiho ndaramutsa muzehe uraho
yego
iteka
ryose iteka ryose
uraho
yego
karame tapaye nka mu Rwanda abanyamakuru bugira amajwi ameze nk'ayo imbarabara
imbarabara gute
nikwe
wese ni umunyamakuru wacu
yego
ariko se kwatari ukuntu uvuga
mbamvuga gute mbamvuga nk'abana mbamvuga nk'abasaza mbamvuga gute
uvuga ijwi riranguruye rigera kure
nkavuga
nti wakuye umusore ko nuboniwe ahubwo icyanyemeye uvuga uri ka gitumba ibyo wavugiraga ku mupaka wa Gasenyi na bambu
wa Kanyaru
we nuwo ibare jobundi buri
Umusaza Serukungu gumbere kumubaza ku mateka zikurwa urwa rwabayanga nabanje kumubaza aho yaraherereye kuva mu mwaka wa 1970
twara yitwa Mpira
Mpira
harawe inka za Kagame ziba urwo baruri ku mushoro w'uyu musozo uyu turiho wambuka gakombo gahita ujya ku rwobo kuri duwane
ntabwo mwagiye kuhasura ngo murebe ko hari hamwe
niko abantu bari babwiyemo se
yego
ntabwo twahasuye ariko kuvuga ko bajugunye mwe abantu byo twarabyumvaga ariko ntabwo twagiye kureba imirambo nuko bimeze ariko ubundi usanga urwonda ruzi ruko rumeze nuko rote ko icyo gihe baranaharindaga abasirikare bare bahakikije ntawageragayo
mwamenye gute ko haba harindaga
abasirikare baraharindaga bariyeri ebyiri uturuka muri ngenda n'uturuka inyamata
ku buryo se mu rwo kuharinda bashoboraga gukumira bashoboraga kuba yashaka
nta n'umwe wageragayo nta muntu wagombaga kugerayo nta n'umwe wageragayo
ubu ufite imyaka ingahe muze
ikiyoni urakize
yego
nanjye nikomeza ufite imyaka 95
uretse wenda kuba warahumye ariko uracyafite imbaraga
reka ntambaraga zutisohokera udakore utagira ati mba muri iyi nzu sisohoka sinyeganye singira abandi bari mba muri iyi nzu
ubwo se ayo makuru mwayabwirwaga n'iki ko mutabaga mwemereye kugerayo
amakuru twayabwirwaga n'ababa bahavuye hari ababaga bahakora bakaza kare babivuga
bakora ku rwobo rwabayanga se
bakora kuri duwane bakora no ku rwobo nuko ngo bigeze kujya bakora bakajya bakoramo amacumu y'abantu batagamo ba kera cyane bagize kuyakora kwakora hakoreshwa n'umuzungu bagakoramo amacumu inkota ibintu byinshi by'ibyuma ariko byinshi abantu ariko ku gihe cya mbere kitari iki gihe nibwo babikuragamo
urwo bose rwari rurerure
ye baba we rwari rurerure cyane intone cyagwagamo ngo kizazamuke yaba inzovu yaba imbogo icyagwagamo cyose cyaheragamo
mu bujya kuzimu rwareshyaga rutegwa
rwageraga kure cyane nta muntu warebagamo wateragamo ikinonko cyangwa ibuye ntumvirwamo
habaga hari imiki habaga harimo
amazi cyane nta nubwo rwakamaga
waba warigeze kugerageza se ushaka kujya yo wenda abo basirikare uvuga baharindaga bakagukumira
yewe
yego
bamwana twagiye ariko ntitwahagera
mwagiye muri tsinda cyangwa mwari nk'abantu
twari nk'abantu bageze kuri bana ariko tujya kureba turi abasore icyo gihe twari nari nkifite imbaraga ntarahuma twitwaje n'imiheto ngo turahiga ariko baratwirukana
wumva gufite amatsiko yo kuhagera
niwo kugira ngo tujye kureba iyo mirambo
ntawe wamenye mazina yahatawe
ndakakuroga ndakabakashwi ntazina ntacyo ntabwo nakubwira ngo haguye rugize rute bajugunyemo kanako ya sinakubwira ngo bari bambaye imyenda isi itya nayo ya naba nkubeshya ntabwo nabigeze bibyo
amateka yo kuvuga ngo bajugunyaga abakobwa batwaye inda z'indaro mu rwabayanga wowe wayamenye ute
yewe namenye mbitekererezwa na ba mama naratubyiriye bati rero mukobwa nutirinda bazakujyana mu rwabayanga gikomera wirinde batazajya kukuroha nicyo cyabiduteye rero umubyeyi iyo yakubwiraga ikintu rero waragitinyaga nyine ukagira ubwoba utibazando mu rwabayanga ugahora wirinda cyane ndetse wikomeye yeho cyane bikabije tubatazando
tuvuye mu rugo rw'umusaza Serukungu gwo n'umukecuru Kankuyo twakomereje urugendo rwacu narwo rutoroshye ariko nanone abageze mu zabukuru bakagerageza kudufasha kumenya aho ababa baza amateka ya rwabayanga baherereye
mutera bambe mutera rwarutazara hari kimonyo cha mugenzi arahari kumukomo aho bantu nkubaza ndabazi kandi n'abamere bahari wekanze nyo bari umuntu umba Jonathan ubusuri mu mudugudu ekanohereza umuntu ahagusange umuyobore agere kumukoma areba abantu baho bakira bahazi hari ibyo ashaka kubabaza ariko ndashaka abantu bari batwengeruka cyane cyane begereye iri yashyamba
nkaho umusaza Gasirebanya nawe ni umukuru w'umudugudu w'umuyoboro muri Rweru yavuganaga na mugenzi we mu murenge wa Ngeruka mu Bugesera kuri telefone amudusabira ubufasha urugendo rwacu twakomereje mu murenge wa Kamabuye tuwashaka umusaza Minadabu Nitegeka afite imyaka 75 y'amavuko yatuye muri Bugesera kuva mu 1971 avuye igikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda yabanje kumpa ishusho ya Bugesera y'icyo gihe
harimo ishyamba diri shyambiri ry'urugenge ishyano buryo bikoko bitinya abantu none abantu baza imbogo zigahunga abenshi basuhukana inka imbogo no buryo itinya uwabo uri imbere y'inka ukazicengeramo imbogo ikagenda inka zigafuha imbogo zitinya inka byabuze
imbwebwe zo zari
nzima yayo y'impisisi
Muzehe Aminadabu nubwo atageze neza neza kuri rwabayanga ubwo hari harimo imirambo y'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere amateka yarwo hari cyayaziho
haragiraga inkabana ndetse bakiri batwa bajyaga bagatora amasaho yabo baroshyemo
amasaha
ni myenda babarohagamo babahambiriye mu ntuze mu babahambaga gipfura babahambiraga mu mashitingi bakagenda bakaroha mu rwobo
hari imirambo yigeze uhabona se
imirambo ari ibiraka ari mirango ayibonuke cyari biraga kukurwa rwabayanga ni rurero
udushushanyirije hari hameze gute icyo gihe
ukuntu hari hameze hari harinzwe hari harinzwe yo barohagamo hari agahanda kajyayo abasirikare babaga bakicayeho no kurwo bakicaraho kugira hatagira abashumba bajyamo batajyamo kureba
ugiye mwabaga mujyayo mwabaga muragiye byagendaga gute
twabaga turagiye
ubu hari abantu mwabaga muragiranye wibuka ngo naka yafashe isaha isagurutya wenda y'umweru cyangwa y'umukara
reka bindi bashaje barashaje bashaje bamwe hari witwa Seke ukunze hakurya hariya yahikora isaha igitumbi bakishe bakirambika hejuru yarapfuye yarashaje benshi bagendaga bahakura ibintu
wowe se hari umurambo wahabo
bari barahise ngo ni ibanga ry'igihugu nubu kaini
narindi kwibaza uhaheruka ryari wowe
mpaheruka ishyamba ry'igihari abashora mari batarahaza nibwo mpaheruka
ugeranije hace nk'imyaka ingaho uhaheruka urayisubira yura hareba usanga mu rugo rw'abayanga
hari n'ibitari nubu nakujyana singuru
ntabwo byari byoroshye
nubu nakujyana ingaho kugoba hari n'utubuye naho kaba kangana gato urebe kwa imana hari yarufukuye naho akabuye kaba kangana gatya ntiwakeguraho kizire hari ibitare dukikijwe n'ibitare ariko ntiwakuraho akabuye utinjugunye mu mazi ndore ntikomoka ntibibaho habyara imana ajyaho mbega ari nk'intambara uretse ko itagiye mu baturage ahubwo yikanye mu bayobozi yigire mu bayobozi nta muturage yakuye bafataga ikintu cy'igihinza nk'icyo kigize ishyano ku bwa Kayibanda bakajyana bagatayo ntawe bafungaga baruhaga hariya
mwumvise se ngo batayemo abo banyapolitiki mwebwe nk'abantu mwari muhaturiye mutuye hafi yaho
mu banyapolitiki batayemo ntawakandagiraga cyakora wahengeraga abasirikare inka zihageze ukajya gutangira inka ariko abasirikare bahicaye bahari
mwarabarebaga abasirikare
bararebaga baririnze n'inkoho bararirindaga
kuburyo se wenda nk'umuntu
iyo banaharohaga bwo ntibahavaga barahakambirikaga cyatagira urya kureba kunguruka mu kureba
nk'umushumba w'icyo gihe washoboraga kuba ugiye gutera inka ngo itajyayo ukumva harahumura hate haranukaga wahumvaga hameze
haranukaga haranukaga amazi yose yari yarahindanye uretse ko haje gukama harongera rurongera rurazamuka ruruzura ariko haranuka hari uwo wumvise mu makuru wenda ukuri umwana hari uwo wumvise bigeze bica babaruhaga mu ibanga ry'igihugu ariyo barazanaga imodoka yuzuye bagapangura baruhamo bose barunze iyo
none se kugira ngo muzamenye ko hariya mu Rwabayanga bahataye abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere mwabimenye muti
twabimenyaga twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati barebe bashema abantu uwo tugahindura inka zikagaruka kibuga bugepfo n'abasirikare kandi batumaga inka zihagira
ntiwababona ntugira ubwoba cyangwa mwarimu wamenyereye
twari twarabamenyereye n'abana nk'aba baragendaga bagasanga aho bicari bakaguma bakaganira inka zigarisha bagasubirayo bati muzire ntimwegere hariya kubwoba bahavaga bimaze gushwanguka bigiyemo hasi ubundi wapimu bakahava bakagenda
wowe hariyo wigeze ubona iyo mirambo cyangwa wasanze yarashwangutse nk'uko
yari yashwangutse babishyemo ntibahakandagira wahageraga byarashwangukiye
naho ku musaza Serukungu wemeza ko akurikiranira hafi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi ngo iyo yumvise iby'amateka ya coup d'etat y'1973 n'ibyakurikiye biramushegesha
nsigarana ubwenge bwa bwatembereye bu kubona abantu bapfa bazira ubusa ntacyo bazira ntacyo kumva umuntu yatemye undi yareye undi yajugunye undi
bo wababwira iki ku babuza babo muri ayo mahirwe
babuza babo icyo nababwira kwihangana kuko nta cyaha gihurwa ikindi ntibaba bihorera ngo bagabye nta kindi bakora ndetse uretse wa mugabo uretse guceceka bakumirwa bakabana nk'uko abantu bavuze ngo nimwihorere bamarana nta kasigara
ngira ngo Venus Nshimiyimana ayo niyo makuru Ijwi rya Amerika yabashije kumenya ku mateka y'urwobo rwa Rwabayanga muri Bugesera ku bijyanye na coup d'etat yo mu 1973 Ijwi rya Amerika ibikwiye ku mutima ishimiye byimazeyo abafashije kugera kuri aya mateka ya Rwabayanga cyane abatuyoboye tukagera kuri aba basaza n'abakecuru bazi kuri ayo mateka
arakoze Eric bagira ubusa shimire kandi mwebwe mwese mwamufashije kurangiza neza umurimo ashinzwe
twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati barebe bashema abantu
mbashimire namwe Oreya Mukangabo Matias Bushishi Stanislas Biseruka mwatanze umuganda wo kwandika amateka y'u Rwanda
umwe yari umudasitirografe yitwa Patoro Mutsimanzi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudasitirografe kandi yari agiye
kujya muri Rosette yavugaga ko ntawe yari busubize batazanye Perezida Habyarimana yari umuntu washaka gukora ibintu ibyo tuje ara perfection ngo shefa muri amuboneza buri gihe
ni hano turangije ikiganiro cy'uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi uri Washington DC wagihagarariye mbashimye mwese kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimiyimana murakarama.